Iliyoshika sehemu yingi ya peni ya jakete Tekera kaka sana mayu baba Bakosha Ilo rukike mungu wapanga chene Mondo ushita bakosha Ilo rukike kine Mokare o makosa Tekera kaka sana ingano janu ngule Nitelege mati ugarama Simoni denja pole pole
Denja break record
Nene de kumia baba Nene de kumia mayo
Mayo
Mwito la babidi Mube ja kaya Kaya imwe Yale ya peno Nulo mkoko yaya Itabiza kahoshita ndunuru kerere Mkoko ya kuchola Chochi wakwanja kabiza kuna mki Akuyela mabu chikumba kahari hari chola shikolo Shikolo mopandika na wana Ikaya yanja kerere Bagosha shiri enere jaki
sana bakosha nene nariyo kumya sana irorokeke wapanga mungu mondo ushita urera nje kerere tu na kuchuna mgi keshi bakoshe sho shirenereja umungu angi wapanga ayotonga kuchunchochi wakwanja bakosha mungu ni wato sameshi baba kaya jinge chiriyo sarangana getoro na mke wenga kuwerero tekereka kasana ndemi wa sungu sungu wa bugarama Mwitanake mwana kesho nene Uroto kwa mwitanake piri wabagosha baba Nikeshe cheke babo kamanda mstafu Mwitanake mwana kangala Tekeraka kisani ngano jangwana uingwe Nareho baba ndeo isha pole pole Kabosha Kaya nyingi eno noroka yero kwa yosanka bake matu Nane de kumia baba
Madoka baba Waninja baba hari uno baba Waninja kule Baba mwana kazimili Kanitubura mburoro baba nare natinya Urina moyo baba kwape baba Narire mero baba na kuhile kine Nare mfa baba mwana kazimili Nare mfa Wito na shukuba baba kuna mpirinja Nanea baba na yuho isha banu
mero baba na kuwira kine Welero na yo babi renderea kuchanganya na kuyanja gete Uruwa kwa kuchichore shikoro Urushironga mwapande kanabana kaya yanja gerere Matokeo kao kuchuna mgi Niburi Iruru mungu wapanda chane Na hene Yara sana bakoshu nene Bana mgebi ngebani lakakandewa wana miso gane gete Ida obari batena shikolo bari chiza tubari mola Ironga shikolo Ikera matatizo bakwasha Ahene bakosha
Kaya inwe Mungu omu bariki mopandika
Shikolo, wakusanga bare opi, kikuru nuna mala, ireka ija shikolo, wakusanga umatio, bakosha keshe shirene reja, nore shikolo shabubi, epe miara sana, uri katija pola pola simoni deja, shiki shaka baba tuje, Baba mana. Ori sabola pole pole baba. Wapi kiongozi wa kundi? Mwite fisi dume. Kuna ngoma bana. Yeah. rafiki zangu. Tuko pamoja sana. Simoni Jenja,
Mapigo Shente.